chaka so bubbly. Nipe mechi yata tupigia ka friendly. One time ni kuonyeshe mapenzi. But your auntie auntie hapendi wanati. Kwanza kini ona anaona nga bangi. Ata baba yako amenishika mashati. Ila naomba wewe unipe nafasi. Yeah. The good times are calling. Why you ignoring? Don't say you're boring. And my heart is ready for you. The fun times are calling. I should be loving you. If I hurt you, I'm sorry. But tonight I came here for you. And I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke. Just sit talking up and back away, utoke, yeah, yeah. At your doorstep, niko vala na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke. Just sit talking up and back away, utoke, yeah, yeah.
Kwanza nikiwa na Nike, aka ni Jose Mary ndo kwa gami wifi. Yendo manzu nifanya nifanya vitu staki eh. Chaji report kwa kilisha jishtaki. Nataki ya kumshikia kwa majika samaki. Nipunguze wasi wasi ibaki. Niaje kuna nukia na nanasi. Ama nina nami nikulisha nanasi.
I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba kwa watoke. Toki apa mpaka we utoke, yeah, yeah. Acha doste, niko vela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi babako watoke. Jisi toki apa mpaka we.